Mukama wali okuyamba ne wankubadde ng'ennyumba bakugoba ngamba nti Mukama ali wamu naawe toterebuka tovivaamu Mukama ali wamu naawe
wandibadde wafanta naye Mukama kulese olwakigenda Emisi mwecha kukubanga Enwa tenezi kusoma.